Damira njagala, anjagala nino kwenyumirisa. Nagenda nemubuza, wachi bambyo njagala nyobotyo namiro. Nayogere songa, njagala kubasiri na muntu anumirirwa. Ndi muna kutala, abali abange rwaberawo. Kale nno neboli ndabiro mulala. Ndi muntu wanamiro, gwena wowe ya moyo, gwena lairo kwagala. Nesimya njagala, omukisa munene gwange. Gwe mama mwana w'omugagga kuganza nzate mala. Nzali mama walina obulondo, abaleka baleke nayagala talina. Mazima nayagala nza mujulizo omwezi we guli gwerako. Kale nno ne bondabira omulala, ne bwaba yenkana musambwa. Nzo wange wuli na miro, gwe nalayira okwagala.
Thank you. kwane rimpalampie urunga wachimesika bwana kasanga tajja kungasa wamane miro siroza ntikiriberao wachimesika bwana kasanga bajukunjwa wamane miro siroza ntikiriberao
isobolantia Kukule kanku veko Chikafuwe Sikulino e kwane Limpalampie
Ngolo luanchi misika Buena kasanga Tajia kongasa
Wama wama na miro Siri kuleka Silo oza nchichiri verao
Luanchi misika Buena kasanga Bajo kunjua
Wama wama na miro Siri kuleka Silo oza
Kwenda embala ebikulu byosonkolera Muline nebuza nange dala kirabo kiki mbankuwa Olunga lwaki nesika bwena kasanga tajja kungasa Wamane miro sirowooza nti kiriberawo Lwaki nesika bwena kasanga bajukunjiwa Wama Namiro siri kuleka Siroza ntichiriberao
Genda nembala Ebikulu byosonkolera Muline nebuza nange dala Chirawa chiche mbankuwa
Urunga lwaki nesika Bwena kasanga tajja kungasa
Wama namiro Siri kuleka Siroza ntichiriberao
Lwaki nesika Bwena kasanga
Namiro Siroza Ndichiberao
Siroza